pussy empty. Lockdown, eh, no lockdown. Ani ena to yamba. Twali nebiroto mazima nkumu. Kati lava biona biazika. Sawe mutobela munju. Zena wange tosiba munju. Kapia kanywera munju. Eh, no lockdown. Ubuavu nebufuka buavu wano mu lockdown. Nela note ya gala kumanyomba olimu wabu mu lockdown. Nalina omulimu na kufirwa mu lockdown.
Wano mu lockdown.
Mama wabana ya bona bona mu lockdown.
Unakola chi?
Okomie wo mama wabana ya nuba.
Unakola chi?
Okomie wo mulimu wabula.
Taxi fee, ya linya, njagala kufuka, ya linya, nemiri nebilala, ya linya.
Ampala vizibu utebe kwao.
Buavu nebufuka buavu wano mu lockdown. Nela note ya gala kumanyomba olimu wabu mu lockdown. Nalina omulimu na kufirwa mu lockdown.
Wano mu lockdown.
Mama wabana ya bona bona mu lockdown. Nababala baganyo gagula. Mere nebilala bia linya. Open up the club. Bring back the vibe. Ababala teyagala gagula. Ebibulu teyagala vigula. Sente tezisala vika.
Ne chachi ne wazizima.
Obuavu nebufuka obuavu wano mu lockdown. Nelando teyagala kumanyomba olimu wabu mu lockdown. Nalina omulimu. Kufirwa mu lockdown.
Wano